baby, yeah, yeah, baby. John Black, bye, 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 baby. African, bye, 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 big TV. You who be jawab, you who you get. Obija web, you be up when you miss. Mbia galanz, you be up when you miss a girl. Yeah. Yes, I'm going to go, goons and yellas. I'm going to go, the goons and yellas. Mbia galanz, you be up when you girl. Yes, sir. Love you. Love you, girl. Wanna go?
Big Devi Logic took a while.
Yeah. Number, tibia dala. Number, njenga la jova, njenga la baby. Inside, number, dala jova, njenga la jova. Ndingalinjitegira olusi yoyinza okwekyusa kubanga eyo gyobeera abayaye bakutuuza nyenyo mukiboozi kababenga bakugamba batya kababenga bakugamba biki ngamba nti tolindeka mukwano ngamba nti tolindeka malafu mukwano kuyambagana nga tukwatagana buli w'obeera nkutuukako gaho batuleetera tubalwanyisa tubalwanyisa me and you my girl namba kibyaddala namba nkyo njagala kyova njagala baby inside namba dala kyova njagala kyova kyaddala baby ndinga love you girl mukwano gogo mukwano kuyambagana nga tukwatagana buli w'obeera nkutuukako gawo batuleetera tubalwanyisa tubalwanyisa me and you my girl y'oba obijja waabyo oba oyogera obijja w'ebyo by'oba onyumiza mbyagala nze by'oba onyumiza girl yeah namba kibyaddala namba nkyo njagala kyova onjagala baby inside namba dala kyova onjagala kyova kyaddala baby tendinga kibyaddala nkyo njagala onjagala.
Remember where you got it from. www.djericom.com.